eyam de joni jabori min taji chapande tati kibaru jumode fulfulde Omar Hamad janganta on do masinaji Issa Lawali nani ko kibaru jumede rafindiam ko region zender andora kantawa e hore ala batu joda kalen cigilado to endam bien der jangirde universite andre salfunde zender min gartana on do majun cede nyamande beydake sanne to endam belle yara der region tilaberi o fidu hisama der leydi niger funo fatino on nanan ko syndicalu mobe kali ni ko kantirem yewtere meden pinninon nafaka nyebbe biyetede soza gadirtede awarade gori jam hirtiya modon yerno kali no de der ko e kibaruji meden leydi mali e niger ndekidi jongo do derol ko tatabe kebi nebban gazual dan leydi niger noni ko ummoto bi en cede miliaruji la soji didi e didi cede men sefa yerno sud habar wi tendo akti niger famine doni leydi niger no anni yarande hano mali noni ko ummoto litereji million goto e ujinaji chapande joyi gambatte alla e gollinde dum woni be masinaji mabbe ko hite lantarki durwidide tacol hite kuran sati fungol kanjum dini wadi bien ko mali no andira hano latibe warobe soda do enda nebban karanje do enda leledi meden niger nimbe mawbe e do lawol goto goldo ni bien kenga non tonder jangirde Université Zender indi tirande Université André Salifu mbi en jangobe Université ton kambe janginobe mobe ngadi batti joda kalem do fila rafindiam jartedan tawada to enda der Zender Docteur Abdou Himadou njangino mobe do fila ndiam jartedan der jangirde Université André Salifu Zender nani ko wi Ali Keita
le problème do Zender e di principalement
sa dor nan diam wonane leydi wurongo no kuje fuko il leydi nid o tawa funa tawire e rafi diam dan enda hano leydi liptako leydi ayir hori hud o maradi fale jado leydi zender no wodi sat ornam o gam leydi nin woda baka dundu no hani himbe pama ko himbe leydi zender wonni no beydo yade no sa himbe duudi du tile diam dan he yorta himbe der sat ormaji dundu battitol wakkatiji no tawa der sat ormaji ko wadda rafi diam dan enda tunnol diali no waddan du haro rafi kellan alli himbe
pe avoir de conséquences la santé
nani jonka en kotan to enda bi e der region tilaberi to enda belle yara to dun hisi le ko sakiti dun cede nyamande beydake sanne yere dununa lumobe mobe ben pammineri o fi leydi din fu jewta kettine adamu ibrahim biteedo alaji dinay mawde syndicalu mobe mo belle yara ko wi hasan mumini do maji
ballaram guna
mi ngaro nango
pa handen to ada nyamdu yotti der wuro belle yara sayni elen allah waddana min hoyirnan domo der leydi niger funo minen babi bi nyamdu ko bibbe leydi niger kokki sembe nawturade emun kan woni gawri fudo talkaabe idum wodi ti dalla kando gan gawri din itane hikka hebiraka no wodiri chonnol mun dun senda ke chendende tati for maradi sakuru mawnu do kileji herme no wada ujinaje di e herme dogon duuti inu wada ujinaaji jeddi ko wala kema didi sakuru kama naaji illa tamma level idon chaadi ngan no wada ujinaaji jeddi ko wala herme nyebbe do sakuru mun no wada ba ujinaaji sappo wobbe no gi'a e yardugal diangal no wada kema tati denni ta saagi diyan chapande nay no wada ujinaaji sappo didi
lambar wajininga
hitande kande cede albacce chami sanne yerno dun hi sora gam sakuru albacce sonnete noni de ujunaji nay yaade joyi hande wonana buudi ujunaji didi o fiidu hoji hilngoji wadobe gal demal albacce der bernen gonni sanne zabere sulay goto mo fedde wadobe fi demal albacce der gonni nani ko wi asman musa arji kalamdi do
gance da farashin albasa
do ko jewata ce da albacci saini bi'in yettore Allah on gi'i neddo fu demudo albacci fa yotti jon ujinaagi didi wonno sonna wi atake hebi ko yidi kai kasendum fotu dirana tiɗalla no der leydi ɗin. Deni hana demowo sonnuno dow ko ɓurta ujunaji ɗiɗi sakuddun wi'ata heɓi goɗɗungo ton do resite iɗum ɗuuɗi sanne, ɗum wala iɗum sonne. Saɗarma mawɗo ko wooda keɓol coggu albacce ɗen. Neɗɗo fuu mo sonnayi albacce mum diyan ɗan hanti noye joomum timmirta golle mum. Gaɗa nido fii ƴaada ñamande ko himɓe tawa nder mum, kandu no tiɗalla mawɗo hande.
Seyde acci an gudi
e lawol ngal en jattana tonde nder région Difa gam batte Allah e firaf keƴora ndenago tawaɗo nder région rewɓe hewɓe e sukaɓe no tawa ley fi gurdan cattuɗo. Ɗum sabi bini ko waldeji kamɓe pelle rewɓe région tokkiti wadde tindinoje yaade to ɓiɓɓe wuro famminde ɓe nafakka tawaɗo nder filla jonde jam e potal. Bilali Shettima Rafia ardiɗo waldere rewɓe wi'etede Mata Nagari nani koye Gidi Abdourahmane.
Gaskiya rayuwa mata da na yara
gonga Allah fi gurna rewbe no wondi tiɗalla gan duɗal rewbe gurra e mabbe barama so ka e mabbe lataki alatimi en wadi minen rewbe fi jonde jam no wodi nafaka sanne der gurna ami gan jaki yeso de ni jomde jam wala ɗum waɗata ko minen gadana rewbe yewtereji pindinol gam min pantina rewbe bandiraɓe amin ɓe Difa de ni ɓe gi'i ko ɓe kolaɓe andina horeɓe kamɓen du de ni ɓiɓɓe wuroɓe gaddani ɓe sirri gom taɓe bangin joomum ko watta joomum ta wattu kulal nder ɓerna mum ko hi'i fuu wara haala galde hanani joomum no wattan kulal sai fii on hewtike joomum no suuɗi ko hi'i
garten nder région Dosso tondere département mo Bernin Gawre Cojes fedde saroɓe sukaɓe tokkitiɓe filla hawji jangirdeji ana lokkoloji noni no tawa nder caɗale harto waɗugol sigila golleji mu'en ga macce Seyni Hassan mawɗo bureau Cojes mo gallure nden latiɗo kan woni kawjiɗo filla jandeji hakkundeji nani ko wi Hawwa Garba.
Jirkulu hallo kolo bago tunu
itani fum fadde lokkol natude bureau Cojes amin no wada hawride mum yewtinade kulle de jangirde den e jangobe be enden fu kaja ko watta jande den enden yaha yesu miden kawra sarobe jangobe lokkol be enden gam famtinde be ko hana wadede de hitane de enden fu hikka jangobe lokkol keme jetatu e chapande jeegom e jeegom min tawra wombe no janga der classuji sappo e jeegom janginobe du chapande tatu e jo ka en kawji fi janginol mabbe min durwandu humtude duudal ko haaja fu ko watta jende lokkol de enden ni yaha yeso sador moy fu keba ko hitane hikkade enden min kebi musalmu en biro amin odu no hidi sanne jende lokkol de enden yaha yeso
mi amino ba ecole chimchim
ton de region zender nyawga eno tokkiti beydorade yeso le departement mo gan kanche yeruno ardibe sarusi kawjido fi cellal ma labal der loktorore ma tamenden famminiri ko wattoni be ujunaji nayo kambe woni ko nyangu nangi kambe wadi ko horebe sarusiji kawjido fi cellal balini be no kanhe wadde bawde mu gan sawrude be nawabe no alaji adamu sunna famminiri abu sarki
kazuwa shutaci
nyaw gaye nyaw non gunanga gurne bonna bandu ne rafilabal kandu ni buri waddude gaye de enden nangane to jama are hauri no jododi don rabu nyawgu enden urta sembe hande ni wadan lebbi tati yade nay ko dum hebi habaru bangul nyawgu enden der cekan taraje kanci no sadi to himbe nangay gaye de enden min anda du dimma nangube be enden amma de limore mabbe wadama be buran ujunaji laso yade ujunaji chapande tati gaye de enden ni safare mun do mi anda du nyawgudu buri sembe amin loktorore to ni himbe jahata nyawto wade safare nyawgu enden no yadi bani zender ton enden de neddo yehi litre on enda uran ujunere e kemen nay
enen ka bokoy de rebi
sappo e jeyloru avril fou no battino ittanago leydi adunaru gam filla fina tawaji adaji kamji e ko darta filla jimi miccitade o battu du wallatana darjinde kulle fou ko ƴewta jimi e ko nandi e mum e madame barba o bomo bomi jamani nani ko wi Ismaël Djibo.
Moi j'ai fêté cette journée.
Mi juli nyalane de gammido miija ko nyalane no de handi derjini juule hokke sembe ko itta gam ittugo andal der hore mun wada golle gon minen bawi bi ittugo andal der hore mun golla himbe gi'a no wodi battande lobbu der leddi Niger ko yida ni woni himbe kokka sembe sanne e golle gan hegide am yaago yeso golleji kiwdi no gadete gande ni ewama der du bittidi hanani dum wontirno denne jaki yeso no wonno hebeene amma no wodi ko woni no faddo golle den gadira no wodiri minen gatti gokka ko dum yehiran no wodi
bon aller de bon train
nanni biya ko boyay dum hawrinde nati hakkunde ardibe leydi meden Niger to endan mane wonbe do inde mudum to endan biyen bobo jula so Burkina Faso kambe ko wite conseil wakile mudum dum du tawa kena gam hojude labi do fila bibe leydi Niger wonbe no ngarbina derdi leydi Abdul Kader Musa goto tawado der fedde maunde de leydi meden Niger ton bobo jula so nani ko wi Alassane Abdou e challalol do fiyo
mun zamna da
min gadidi ardibe leydi Burkina joda hali be bi'i de gonga ana be diwambe der leydi dinno garbinol mabbe golbe gadata do beddaji di endan kambe kat gam bonon da lore e ko nandi titta fu no wawi hewtade be der garbinobe be endan be bi'i giddo ekkitade gollal hebude ko humta hajum wara ekkintini giddo hoto wuro dun wara wallirte hotude wuro cukabe pamarbe keme tato e mawbe ka en keme nayo limta vice consul amin commandant gendarmerie attaché ambassade leydi Niger ton endan leydi Burkina Faso e ardido fedde sawar amin de endan do bobo fu gari der garbinobe ben urbe dudde woni himbe kanche mata mai no wodi du bibbe leydi Nigeria jiaabe
kanche
Janka sangarte e yewtere men pindinal ko wite soja e faransire no dire fa hande awara dum ano nyebbe gattede do enda awara der leydi meden Niger no awa tirni non gadori misali der irin no kuje fu hano godude sembe de ngala sembe fu wodi du nyamdu no naforu bi adama sanne ha ko mudun du no nafa damuchol Zainabu Abdu Abu Bandimin yewtidi e Salu Maiga latido watana demal de nyebbe biete awara nani ko widom
ko sabi ko onon dema nyebbe awara der leddi tagazar
awor dunguro an sarcin gano
nyebbe awara der faransire ka en indirte soja handendu der wonjitol nyamriji nyebbe de bura wonjitede wadire go ide gadire kosam lahada vitamin e kulle nyiboje bandu Niger agades etawa nyebbe de enden demeti deme fudu gattede der leddi meden himbe kolle nafu mine pudata remude hollude himbe ekkito do tefude du ko wadda yadu yeso hebo do Niger waddi nyebbe awara de enden min awide do balle yara do hectareuji didi ide dondu ide dima ko ni Allah wadi gese amin de enden no donno bata awude no wayla awitirdi der majjedu wallirande de gada sembe to de batu ko fotay fu engrais go watti ga engrais o du handen ni de en dari no jaaji botoru nyebbe awara de enden ujunaji sappo e nay sonneti denne de neddo hebi botoru worru heban ko humtira hajum kaden du fotay himbe ummu yahude tawana agades tefode nyebbe de enden na awdiri majje hako awara e lay na hako biriji funo go neddo no turkira dum bisam denne nyebbe de enden ni ko nafa remobe e durobe non ide itta rafu ide ballira du utude talkaako
deni awama no hoja wakati oye fadde dum wadata
akoyte jirbu yegga
balle capande jeenay non der dungu fa yotto to de benda e tebe gahana wakati fu der dungu bu enden e kebata diyanke jorda amma demol majje ni dabbune warde ceedu balle capande jeddino mi awide balle majje hande capande jeego to watta balle sappo fu tawande bendi sayni de tebe de neddo awide du no hida neddo awa kamanaari filtina ko watta kamanaari di enden jabbo hendu na guleki fu to yotto e nyebbe de enda minen gada kulle de fudu gam wallirde himbe ke
jora
ko fero diri nyebbe awra de he nyebbe andade abadaden
fenkanokti
barke kebetede den ka en goni kanago dum fero dirta du nyebbe de enda hune fudu de neddo no wada dum sayni yaade hese segina do minen godi diyam minen godi du to reme denne himbe tittinkino golla keba andal nafu
beyrade mum bore nafa
Ayaru Lady Niger da wonta kibaruji meden tili edengal fulfulde joni wala fu ko mbaden wiide sana njabbodo Hajia Hawa Usman wadde ko dengal hausan kore yamde joomin taji la soji didi e joyi kirten to jamhirti.